nasema nyie yeni ye anasema yeni ye anasema ye anasema ye anasema yeni ye hakuna mwingine
anasema ye kwamba ni yeye siwezi pata mwingine. Nikikuona na isi ratu shingo kiuno hadi miguje hamna feel niko juli voja ziya mavitu. So rain kwa makosa madogo everyday. Show rain nikikuudhi nombo nisame. Twende kokote kulo nako taka seni kona we everyday. Yeah everyday tell me what you need baby. Tell me what you like, I can take you wherever you like, yeah. Niwe na mi forever girl, no one between us. It's our time, let us shine, you be my forever girl, yeah. Zaidi ni wako peace, baby, baby, baby. Ukiondoka ntaku miss, baby, baby, baby. You my African queen, baby, baby, baby. Japo wanga wana this, usijali, baby, yeah. J-Ham, baby,
yeah, yeah. Anasema yeah, bomba ni yeah, yeah. Sifata mwingine
sifata
yeye ni mrembo yeye ni mrembo
anasema yeye kwamba ni yeye sifata mwingine
yeye ni mrembo
yeye ni mrembo yeye ni mrembo
yeye
ni mrembo.
Toka kita, toka kita, paka sahizi, paka sahizi. Na cheki waza, na cheki waza. Haja pita japo deka mbili. Naona niende kwao, niende kwao. Nikutane na wazazi nao. Waniambie, pesa ngapi wanataka ni walipe. Japo chori kiduchu.
Mtu mwanangu
anasema ye kwamba ni yeye siwezi pata mwingine
yeye ni mrembo
yeye ni mrembo
anasema ye kwamba ni yeye siwezi pata mwingine
yeye
ni mrembo yeye ni mrembo
yeye ni you my baby. Penzi lako nalitaka nilipe baby. Kila nikiwaza mazuri najaza. Jogeto tuishi nyumbani na tusipoteze mida. Kila saa kila dakika penzi letu ni kulikuza. Na tusipoteze mida. Kila saa kila dakika penzi letu ni kulikuza. I'm a fool, kicha. Na mini homzi kutakuburudisha. Jogeto tujibinjari baka kuna kucha.
I'm a fool,
kicha. Na mini homzi kutakuburudisha. Jogeto tujibinjari baka kuna kucha.
I'm a fool, iweje baby. Mina go crazy na uwe. One more time ikishindikana ni basi.
Anasema ye kwamba ni yeye siwezi pata mwingine.
Kwa hivyo yeye ni mrembo, yeye ni mrembo.
Anasema ye kwamba ni yeye siwezi pata mwingine. Yeye ni mrembo, yeye ni mrembo.
Yeah, this how we do. North Coast City, City Life, baby. I love Say Sharp, Biggie, J-Ham na Coxy. You know what it is. Time na ndege kula mapiake. Sound crack. Hey yo, J-Crack. Hini ya mabintu wa rembo. Yo, Shori. This is for you and you and you. And you, baby. Me love you. I'm out.